Macabos,
you put in it.
Mike, Ben,
chemical bits.
Buli muntu birungi byabeera suubira okusooka ku lunaku lwa kazooba nkulengera munywanyi gwe ndaba yeesiimisa n'ogempya basajja bazinyagawooba okufuna kw'omusajja kupimwa kiroto kye yaloota ko n'amakubo ge yakwata abamu abakujoga bavuga amamotoka ge booza tekitegeeza balaata kikulaga kavimbo kanyuma gundi kyakusinga kote weevuma ye baba okumanya kavimbo kanyuma bendabye ne kuba oluganda beeruma jani jani jani
akibosire koye ndi byennyononyewo kambisasule
jani jani jani
twale lukebe koye nti banabeka isisolesole
jani jani jani
akibosire koye ndi byennyononyewo kambisasule
jani jani jani
twale lukebe kabobwe
omanyi these days obusungu bukosa nsawo olwo nonkunyula entalo olunga kye kikulwanya otukoleko mudala gwa wino watali mujasi wa tito olwokuba olina ntagambwako nantakonwako nantafumwako ogwa mu mikisa gya banno nantayitwako oli munyazi nantaweebwako omanyi ebintu bya kavimbo binyuma naye ero sana n'obala gye bikoma ebintu by'okulaga amaanyi binyuma konze kantu mekemika kuba engoma kanyaga jani jani jani
kakibosire koye nti byennyononyewo kambisasule
jani jani jani
twale lukebe koye nti banabeka isesolesole
jani jani jani
kakibosire koye nti byennyononyewo kambisasule
jani jani jani
twale lukebe kabobwe waliranye ndongi siza kule
abagambo mukagasi muntu but even the rich cry
it's okay
obulamu bwobukyusa notajoga abantu they think you're a bitch shy
it's okay
eno Uganda olemwa eno Uganda mutayo olemwa oh oh gundya kuvuma omumwa kumbwe mukwe mwasindo mumwa
oh jani jani
jani jani jani jani
twale lukebe koye nti banabeka isesolesole
jani jani jani